Gikundiro arakoze cyane, arakoze cyane. François Nkurunziza kuri ino ndirimbo itagira uko isa, ino ndirimbo yibutsa intwari, natwe rero turibuka intwari, intwari Agatha Uwilingiyimana, nk'uko twabibasezeranije muri kino kiganiro. Radio Shakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 5 i Paris, i Bruxelles mu Bubiligi, ndetse n'ahandi mu Burayi bwo hagati. Tukagira saa 5 z'ijoro i Helsinki muri Finland, saa 5 z'ijoro aho hose birumvikana n'iminota 5:06. Tukagira na saa 5 z'ijoro n'iminota 6 iwacu i Kigali. Uno munsi turi kwa kane, tariki ya 21 Gashyantare, ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2019. Bakunzi ba Radio Shakwe, rero tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye. Mbere na mbere tukaba tubashuhuje. Uno munsi ikiganiro twabateguriye, nk'uko abashoboye kujya ku rubuga rwacu bakisomye, twagihaye inyito igira iti: abishe Minisitiri w'Intebe Agatha Uwilingiyimana barazwi bidashidikanywaho. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ukibagezaho hamwe na Bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba kandi abereye iryo shyaka Ishakwe, iryo shyaka ryacu akaba ribereye umunyamabanga mukuru. Nagira ngo rero umuvandimwe Sixbert ufate mikro, ndayigufunguriye, irafunguye, noneho usuhuze inshuti twasezeranije kino kiganiro.
Uranyumva neza?
Ndakumva neza Sixbert.
Ndagira ngo mbanze ngusuhuze Yozefu Ngarambe kandi ngushimire
Uraho
inzamiro.
imbeho bageze aho ngaho.
Akabeho karacyakomeje, karakomeye. Turi mu majyaruguru
Mu
y'Uburayi, mu majyaruguru
gahenge
y'isi,
hano amajyaruguru yanyu ni iwabo wayo.
rwose mu majyaruguru y'Uburayi no mu majyaruguru y'isi ni ahantu hakonje cyane.
Niho hakonje kurusha ahandi nyine, ababizi wabwira nk'urubyiruko wenda rutaragera mu Burayi nk'amadegre ya Celsius mufite aho ngaho muri kino gihe.
Yenda ubu ngubu twebwe dutuye nyine mu majyepfo ya kino gihugu, ho ubwo ni
Yego.
ukuvuga turi muri za gatandatu munsi ya zeru, ariko uzamutse ukagera mu mpinga
Gatandatu
y'iki
munsi ya zeru.
gihugu, mu mpinga y'iki gihugu usanga bari muri za hari n'igihe bagera muri dogere 40 munsi ya zeru. Ni ukuvuga rero ko gukonja, harakonje pe, harakonje.
Yewe
Ndagira ngo
yewe
rero
natujye
nsuhuze,
dutakiye. Yego, komeza
ndagira ngo
komereye urakoze
nsuhuze
uraho.
ngushimire ibiganiro byiza utugezaho n'ukuntu witanga. Ndagira ngo nsuhuze kandi n'abumva ibiganiro bya radio Ishakwe, nsuhuze by'umwihariko abariho bumva iki kiganiro cyangwa n'abazacyumva, nsuhuze n'abandi banyarwanda bose bafite amatsiko yo kumenya ukuri ku bintu byinshi cyane byagiye biba mu gihugu cyacu, nkanasuhuza n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se n'abandi bazasemurirwa ibyo tuvuga.
Urakoze cyane Sixbert kuri mu kudusuhuza. Nanjye ndagushuhuje, nk'uko rero twasezeranije bagenzi bacu na ku inshuti ziriho zitwumva, reka dutangire ikiganiro. Abishe Minisitiri w'Intebe Agathe Uwilingiyimana barazwi bidashidikanywaho. Umuntu ashobora kubivuga ukundi, kubera ko jyewe nawe turi mu babizi neza cyane, dushobora kuvuga tuti mbese abishe Minisitiri w'Intebe Agatha Uwilingiyimana turabazi bidashidikanywaho, kandi si twe twenyine nk'uko turi bubyerekane. Madame Uwilingiyimana Agatha yishwe nande, rero yari inyito y'ikiganiro cyasohotse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri kuno turimo, ku itariki za 6 za kuno kwezi kwa kabiri 2009, ku gitangazamakuru Ikondera Libre. Dushimira cyane kuko muri iyo nkuru yabo, nubwo harimo gushidikanya turi bugerageze kubamara, batanze inkuru nyinshi, ruhura abantu bose bashaka kumenya ukuri ku mahano yabaye mu gihugu cyacu. Dutangire ikintu kiganira bishe Ministre w'Intebe Agathe Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywa kuko niyo nyito twagihaye. Mbasomera nako incamake y'ibikubiye mu kiganiro cyacu. Dutekereza mu by'ukuri ko kizabamo byibuze ibiganiro bibiri. Muri iyi minsi twakurikiye ibiganiro ndetse dusoma ibyanditswe ku rupfu rwa nyakwigendera Uwiringiyimana Agathe wari Ministre w'Intebe kugeza ku itariki ya 7/4/1994 1994 ubwo yicwaga, akicwa nabi cyane. Ikigaragara ni uko abamwishe bagashinyagurira umurambo we, bakawukorera ibyamfura mbi, bamwambitse ubusa n'ubu batarashirwa. Mbere y'urupfu bamwishe rugaragaza ubunyamaswa bwabo, izina rye bari bararihindanije mu binyamakuru byaje no kuba iciro ry'imigani ku isi yose. Gusa rero ntibarashirwa, iryo zina rye baracyashaka kurizimya. Nubwo ari ibigwari bitinya kwerura, basa n'aberekana ko yizize ngo kuko yateguraga kudeta yo gukuraho umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana. Mu bugoryi busobanura impamvu ingabo z'igihugu zatsinzwe, barahindukira bati uwamurashe nubwo twari duhari ntitumuzi. Twebwe tuzi abamwishe n'ababatumye. Kandi turi bubyerekane nk'uko nabivuze mu kanya. Nyakwigendera Uwiringiyimana Agathe yagombaga bwihumure bugenewe igihugu cyose, ariko yishwe adashoboye kugera kuri Radio Rwanda kubera gukumirwa n'ingabo zarindaga Habyarimana ku mabwiriza ya Colonel Theoneste Bagosora. Muri kino kiganiro turi bwibande ku buhamya bwinshi bwatanzwe mu rubanza rwa Colonel Theoneste Bagosora wari washimuse ubuyobozi bw'ingabo hagati y'ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwa kane kugeza kuwa munani z'ukwa kane 1994. Turibanda kandi no ku bwatanzwe mu rubanza rwa Major Bernard Ntuyahaga ndetse no ku bushakashatsi bwakozwe n'abanditsi babikurikiye. Turavuga kandi no ku buhamya bwatanzwe na bamwe mu bantu bari Kanombe mu kigo cya gisirikare, aho umurambo washinyagurirwaga na bamwe mu bari bamaze gupfusha babo mu ndege ya Perezida wa Repubulika. Nta gushidikanya namba ko Agathe Uwiringiyimana yishwe n'abasirikare bari bahawe amategeko, kimwe n'uko amabwiriza yo kumujyana aho bamushinyagurira nayo yari yatanzwe. Nta gushidikanya rwose kuri ibyo ngibyo. Indi mpamvu amazina yabo basirikare bateye kwa Ministre w'Intebe bakanamwica adatangazwa n'abari bakuriye ingabo icyo gihe, subwo ari gusa. Impamvu batatangaza nyine amazina yabamwishe ntabwo ari ubugwari gusa, ahubwo nuko bari bo babohereje mu butumwa bw'akazi ko kwica, kuko ntabwo ari na gatawe Uwiringiyimana bishe wenyine, bishe n'abandi banyapolitike batagira ingano, abanyapolitike batavugaga rumwe na MLNDCD. Ababeshya ko batazi uwishe Uwiringiyimana Agathe ntacyo bavuga ku marorerwa bakoreye umurambo we, bamaze kumutanyuriraho imyenda bakoresheje ibyuma n'amacupa. Ubushinyaguzi bwatanzwe ni ku ikondera Libre, ntabwo ari ikondera Libre ryabutanze, ni abarivugiyeho. Ubushinyaguzi bwatanzwe ku ikondera Libre n'umwe mu baherekeje igitero cy'abamwishe bwemeza ko yarashwe n'umuntu utazwi. Kuki se batamutaye muri yombi ako kanya uwo muntu wamurashe niba atari bo ubwabo? Ninde muntu utatumwe wari guhangara uruvunganzoka rw'abasirikare bafite imbunda z'intambara na za burende? dukubitiyeho ko harimo n'abasirikare bo mu rwego rwo hejuru bari aho ngaho nyine mu itwa rye nako mu by'ukuri bari bariyoboye nk'uko tuza kubibona. Nagira ngo rero Six Bell rwose dutangire introduction twakoze ya kino kiganiro, wenda ufite icyo ushaka kwivugaho mu gihe ndiho nshaka za audio, kuko hari audio nyinshi cyane turi bwumve z'icyo kiganiro cy'abadamu rwose bo muri kuvuga umugwaneza Vestine na Nyesi Mukarugomwa. Tubashimire, nagira ngo nawe rwose ufate akanya ubashimire mu gihe ndiho nshaka za audio z'icyo kiganiro cyabo, nyine udupande twazo turi bugende dusubiza natwe twunganira ibyo bakoze ibyo bavuze cyangwa se tugira icyo twongeraho kuri ibyo abo batangabuhamya babo bagiye bavuga, dore ko natwe dufite byinshi byinshi cyane tubiziho. Six Bell rero mfasha gushimira rwose abadamu, mfasha gushimira abadamu kuko ibyo bintu byo kushyira ukuri imbere byo kugira ngo abanyarwanda barebe ku mateka yabo kandi babirebeho kuko bafite bashaka gushishoza no kumenya ukuri kugira ngo kube kwazunga abanyarwanda, abantu nk'abo ngabo rero nabo gushimirwa. Ijambo ni ryawe Six Bell.
Urakoze kumpa ijambo, koko bariya bariya Christine Mugwaneza nabo gushimwa cyane. Si iki kiganiro cyonyine umuntu yabashimira, umuntu yabashimira n'ibindi biganiro bagiye bakora. Sinumvise buri cyose ariko hari ibyo numvise kuko nanjye nashimye cyane. Ndagira ngo rero nshime ko kubirebana n'iki kiganiro ku rupfu rwa nyakwigendera Madamu Uwiringiyimana Agatha, ikiganiro bakoze cyatumye abantu barushaho kugira amatsiko, ndetse ni nacyo gitumye dukora iri sesengura tugiye kuvugaho aha ngaha, kugira ngo tugaragaze mu by'ukuri ko nk'uko nyine wabivuze mu iriburiro ry'iki kiganiro, kugira ngo tugaragaze ko abishe nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana atari abantu batazwi, yishwe n'abasirikari ba Leta y'u Rwanda. Muri abo basirikare umukuru wari urimo akaba ari yari umwofisiye mu barinda umukuru w'igihugu, nawe turaza kumugeraho. Hakaba hari nkurikije amakuru mfite bamwica mbese ku munota bamurasheho mu rugo iwe, hari abantu b'abofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda za kiriya gihe 14 bari bahari. Harimo uwo muri mubarindaga umukuru w'igihugu, nawe akaba ari kumwe n'abandi bofisiye batatu. Hakaba n'abandi baje baturutse muri SM abasuriyeto na nka 10-11. Hakaba n'abandi twagiye tumenya amazina ko bari bahari rwose icyo gihe. Ni ukuvuga rero ko ahantu haba hahuriye abofisiye b'ingabo abofisiye 14 bakaba bahari bagiyemo, nyine ari urugo bavugire bakarwinjiramo ndetse bakica abo bahasanze. Ntabwo umuntu yashidikanya ko abo bantu bari bafite uruhare rukomeye cyane muri ibyo ngibyo. Ikindi kandi yenda ubwo turaza kubigeraho nabyo, nitutanabigeraho iki kiganiro yenda twazakora n'igice cya kabiri tukerekana ko abamwishe kumwica byonyine ntibyabahagije, kuko baramwishe bamaze kubona ko yashizemo umwuka, ndetse barakomeza baranamurasa kuko umurambo wari warashwe amasasu menshi cyane. Hari umuntu yamwita, hari watanze ubuhamya kuri radio Ikondera Libre, umusuriyetona nawe wari mu bantu bari muri icyo gitero. Uwo musuriyetona umuntu yamwita Kigwari kuko yatinye guhagarara yemye nk'umuntu nyine w'umusirikare, uvuga ati nari umwofisiye icyo gihe, yatinye guhagarara yemye ngo avuge ati ndi kanaka, nari mpari koko ngo atange ubuhamya bwe mu buryo bugaragara. usanga ubuhamya bwe ari ubuhamya busobanura ibyabaye, bukanavuga yuko nyine ngo nababikoze nyine wabikoze ko ngo ari umuntu utazwi nta wamenye iyo yaturutse, nyamara akemera ko wubwe turaza kubigeraho wubwe yatanze amakuru avuga ati jyewe mvuye muri jandarumori mpavuye bamaze gutanga nyine minisitiri w'intebe amaze gutabaza avuga ko yihishe nyine hano muri karitsiye, ati ku buryo nabaje kuhamukura ubu ngubu bari inyuma yanjye baje. Wubwe niwe wahamirije abo bantu ko mu by'ukuri agihari, ati ntimwibeshye ko yahavuye aracyahari ndabizi kuko amaze kuvugana na koroneri bavuga menshi, akaba yohereje nkaba bakaba bari mbese baje anavuga ko ngo ari Suriyeto na Bizumuremyi ko ari we uzanye n'ikipe y'abajandarume ngo baje kuhamukura. Ibyo byose ntabwo abo bantu ngo bari baje mu gakamyoneti gatukura, ntabwo aribo bari kuza gukura minisitiri w'intebe ahantu yagotewe, hari za brende zihagose zahagose. Nabonye ubuhamya bavuga yuko brende ya mbere yahageze mu masaha 5 y'ijoro ihagarara itunze n'umunwa wayo itunze umunwa wayo mu rugo ku buryo yahageze saa 5 z'ijoro. Ntabwo rero ahantu hari hagutswe na za burende kuko haje n'izindi nyinshi nabyo turaza kubigeraho, ntabwo umuntu wari uzanye ka kamyoneti n'abajandarume nk'icumi ari we wagombaga kuza ngo atambuka hose n'amabariyeri yose yari ahuzuye. Hari n'abantu bari bamaze umwanya bazenguruka aho ngaho bariho bashakisha nyakwigendera bamushakisha aho yaba yihishe. Birumvikana rero ko ubuhamya bwavuzwe muri kiriya kiganiro tuza gufata umwanya ugaragara kugira ngo tugaragaze ko buriya buhamya nyine bukeneye kuzuzwa, ndetse tukazanareba n'ukuntu twashyikiriza zimwe mu bumwe mu buhamya cyangwa na za nketi zabaye n'amaperereza yabaye kuko yarakozwe amaperereza yarabaye. Kuko muri icyo kiganiro numvaga harimo abakivuzemo abahawemo ijambo bamwe bavuga bati hakenewe amaperereza yimbitse, hakeneye ankete yimbitse, ndetse bakanavuga n'ingirwa perereza ryakozwe na General Major Ntibiragabo, ntabwo nari nzi ko General Major sinzi igihe yariboneye, bakavuga nyine iperereza yakoze yatangaje mu gitabo cye nk'umuntu nyine wari ukuriye iperereza rya gisirikare, naryo nyine ugasanga ari rya perereza rigamije mbese guhishira abagizi ba nabi bishe minisitiri w'intebe, kuko n'abamwishe nta nubwo ari wenyine bishe, bishe n'abandi nk'uko tuza kubigaragaza. Kuko nk'uwo mu majoro wari uhari w'umujepe, uwo majoro niwe wari wajyanye kavaruganda uwo munsi mu gitondo mu masaha moya niwe wakuye kavaruganda mu rugo iwe, avuga ngo aramujyanye ngo kugira ngo ataza kurahiza abaminisitiri ngo n'abadepite, hanyuma kavaruganda aza kumuhindukirana bamwicira aho ngaho iwe, ndetse bamwe mu bantu bari kumwe nawe abohereza kwica Nzamurambaho, abandi bakaba baragiye kwica abandi bantu, abandi mu bantu ayobora baza kujyana Rucogoza umugore we na ndetse n'abana be bakobwa babiri na n'umuboyi bajya kubicira mu kigo cy'abajepe ku Kimihurura. Ndumva ibyo tuza yenda kugenda tubiganiraho numara gushyiramo bimwe na bimwe mu byo wari wateguye, ubwo ndagenda bitanga ibisobanuro bihamye bifatika ku buryo ufite urujijo ufite n'amatsiko ashobora gushira inyota.
Urakoze cyane
ko ubumwe tubonakomeza, ariko niba
nka twa audio dutatu mu by'ukuri wanashubije wabishubije, ariko reka twumve uko abo badamu kwikondera bari bibajije ibibazo bashaka ibisubizo. Mu by'ukuri bimwe na bimwe umaze kubitanga, aho utarabitanga naho ndi bukureke ukoreza komantere.
Madamu Agata Uwiringiye Imana, urupfu rwe ninde ruzahama? Yishwe nande? Yazize iki? Bamwe bavuga ko uwo urupfu rwa Madamu Agata Uwiringiye Imana ruzahama uwo ari we wese, ngo azahanwe by'intangarugero kuko yishe umubyeyi n'umunyapolitiki wari ugifite itoto ndetse n'ubuto muri politiki y'u Rwanda. Umugore wahawe imirimo y'igihugu ikomeye mu gihe igihugu cyari kigeze mu mahina n'amahitamo. Muri cya gihe havugaga abagabo hatakivuga umugabo umwe.
Sixbert muri aka kanya avuze ibyo ngibyo mu magambo make yawavuga Agatha Uwiringiyimana uyo ari we uretse kuba minisitiri w'intebe.
Agatha naramuvuze muri icyo kiganiro cyo cyahise nyine kuri iyo radio, nari nagize amahirwe bampa ijambo ngira icyo mbivugaho. Agatha namumenye kera, yize Butare, hanyuma yize mu ishuri rikuru Nderabarezi, ajya no muri kaminuza yiga mbese habona impamyabushobozi ihanitse, yahabona diplome ihanitse y'icyo gihe mu byo bitaga siyanse, ubungubu numva babyita ubutabire. Yigisha mu mashuri mu ishuri ry'abakobwa ryo ku Karubanda. Ubundi Agatha mumenya muri politiki, ari mu bantu bikubitiro bashinze ishyaka rya MDR, ndetse akaba yari mu buyobozi bwaryo muri prefegitura ya Butare no mu rwego rw'igihugu. Agatha rero muzi nk'umuntu kuko wagaragazaga n'ubutwari na kirenge nk'umuntu w'igitsina gore nk'uko bari babisobanuye muri icyo kiganiro, koko ari mu bagore bakeya bahagurutse bakavuga bakajya ahagaragara bagatanga ibitekerezo byabo, ndetse bakavuga bati ubutegetsi buhari ni ubutegetsi bw'igitugu, turahagurutse tugomba kuburwanya mpaka. Bakavuga bati abantu bariho bararengana muri iki gihugu, hari ivangura, hari iyicarubozo, ntabwo ibintu bishobora gukomeza. Ari mu bantu mbese bitanze biteguye no kugira ngo babe bamenera n'amaraso igihugu cyabo, kugira ngo abandi babe babona ukwishyura ukizana kuzuye mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga rero ko yateye intambwe y'ubutwari ikomeye cyane. Biratangaza ahubwo ngubu kubona abantu abanyarwanda b'ingeri zose batarasobanukiwe n'ubutwari bwe, ugasanga ahubwo abantu bo mu Nkotanyi bamukoresha mu buryo bwa politiki gusa, kandi mu by'ukuri nta gaciro kagaragara bamuha, bakamukoresha mu buryo bwa politiki. Abantu bagombaga kumubonamo ubutwari, ubwitange n'ubuhangange yagaragaje kiriya gihe n'ubushishozi yagaragaje, ugasanga abo bantu bari aho ngaho bajijinganya, ndetse ugasanga rimwe na rimwe na bamwe banavuga bati n'abamwishe ntabwo ntawabimenya, nta perereza ryabaye. Ariko birumvikana ko kuba bavuga batyo umuntu atabarenganya, kuko amaperereza yose akozwe siko buri wese ayamenya, cyane cyane ko nk'ayo tuza kuvuga aha ngaha yabaye, cyane cyane nk'amaperereza agiye no mu manza, imanza zikaba zari zirimo abashinjacyaha, zirimo n'ababuranira abashinjwa n'iki. Icyo gihe mbese habaye amahirwe menshi cyane yo kugira ngo abatangabuhamya banyuranye, ari abari bahibereye, ari n'abandi bari mu buyobozi bwabo bw'ingabo cyangwa n'ubundi buyobozi bw'igihugu, abo bantu bose bagiye batangamo ubuhamya ku buryo hakozwe iperereza rwose. Nge navuga ko ryimbitse, ririmbitse kuko ni iperereza cyangwa n'amaperereza agaragaza ko ibikorwa byabaye icyo gihe umunota ku munota byakurikiwe, hanyuma ndetse n'amabwiriza amwe n'amwe yagiye atangwa yatanzwe kubwo bushakashatsi nyine bwagize ku bintu bimwe na bikumenyetso bimwe na nk'ibyo ngibyo. Amaperereza rero yarabaye, kuba hari abavuga bati hakeneye andi maperereza, birumvikana koko arakenewe, kugira ngo noneho abantu bashyire ku mugaragaro abagize uruhare muri urwo rupfu rwa nyakwigendera Madamu Uwiringiyimana Agatha, cyane cyane abakuru nyine batanze amabwiriza. Kuko n'ubundi mu gisirikare abantu bose bazi igisirikare uko gikora, ntabwo abasirikare bapfa kugira ngo bakore ibintu gutyo, kereka iyo ari cya gisirikare koko kitagira kiyobora. Cya gisirikare umuntu yakwita ko ari ntuza, ari ibintu bimeze nk'interahamwe, mbese usanga buri wese akora icyo ashaka. Ariko rero igikorwa cyabaye mu rugo rwa nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha turaza kwerekana ko icyo gikorwa cyari igikorwa cya gisirikare, ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'inkunda rubyino cyangwa se n'abanyamujinya cyangwa se n'abantu batari bazi ibyo bakoraga. Ikindi noneho nk'uko tuza kubigaragaza tunashingiye no ku buhamya bumwe na bumwe buri butangwa nabo ngabo, turaza kwerekana ko hari ukuntu mu by'ukuri bavuga igipande cy'ukuri bagahisha ikindi, ariko umuntu uzi gushishoza akaba yabona neza neza aho ibyo bashatse guhisha ibyo ari byo. Ntawe uyoberwa umwibye n'ubwo yenda yoberwa hamuhishe, kandi naho turaza kuherekana turabisobanura mu buryo bugaragara. Warumbaje ruti madamu Uwiringiyimana Agatha, uko muzi nk'umuntu w'umugore w'intwari, muzi nk'intwari mbere y'uko FPR mugira intwari, muzi nk'intwari kubera ko muzi ari muri MDR yitanga avuga rikiyana avugisha ukuri atarya indimi, muzi ahagarara imbere y'imbaga y'abantu ijambo akavuga abantu bagahaguruka bakamuha amashyi. Ndamuzi, naramukurikiranye kiriya gihe.
Urakoze cyane Sixbert. Hari na benshi bamwibuka w'uburezi, kuko mbere kuba minisitiri w'intebe muri icyo gihe cy'amashyaka menshi yarabaye na minisitiri w'uburezi, aho yakuhise atazuyaje na gatoya mu macumu menshi cyane, ndetse kuko bigeze no kuza kumutera iwe mu rugo, abo baje kumwica nyuma bamuteye mu rugo baramuhutaza aranavunika, we n'umugabo we ntabwo bwari ubwa mbere. Ikindi cyo ibyo bamuvugaho byose, hari ibinyamakuru byahoraga bikora ibintu by'urukozasoni cyane, bimuharabika bimwambika ubusa, ibintu byagaragaraga yuko igihugu cyoramye. Reka rero dukomeze dushyireho utwo twa audio two kwikondera, kugira ngo haramutse hari ibyo tutabashe gusubiza wenda uyabusubiza, ariko mu by'ukuri ize byiri ngufi ngiye gushyiraho ndumva byose wabishubije, ariko hari akantu kagucitse wenda ntiwabura kugira.
Muratubwira muti mwavuze ku ijwi ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Juvenal Habyarimana, n'ubwo hakiri amakuru menshi ataravugwa mutariko hari benshi tutazi uko byagenze, kandi nabo bari mu butegetsi bwo hejuru barimo wari minisitiri w'intebe Madame Agatha Uwiringiyimana. Kuba iyicwa ry'abayobozi b'igihugu ryarabaye mu gihe cy'intambara ngo biri mu bituma nta perezida rirashobora kugaragaza abishe, ari perezida w'igihugu Habyarimana Juvenal nabo bari kumwe mu ndege, ari minisitiri w'intebe Madame Agatha Uwiringiyimana, ari abandi ba minisitiri, ari abaperefe, ari aburugumesitiri n'abandi. Muri iki kiganiro turavuga ku birebana n'urupfu rwa Madame Agatha Uwiringiyimana.
Mukaba muri kumwe na Vestina Umugwaneza na Agnes Mukarugomwa.
Iyo usomye ubuhamya buturuka ku bantu batandukanye usanga hakenewe iperereza ryimbitse koko, kugira ngo hamenyekane nta shiti uwishe uyu mubyeyi wari ufite gusa imyaka 40 y'amavuko.
Sixbert, wumvise ibibazo abo badamu bibaza wabishubije, twari twanabivuzeho. Ese hari akandi kantu mbere yo kugira ngo nshake noneho tujye muri sije nyayo turebe ubwo buhamya? Nawe hari ubwo watanze kandi ufite mikro, ufite n'iminota myinshi cyane yo kugira ngo ubunonosore wamaze no gutanga butari bukeya utatanze kuri radiyo ikondera. Hari akantu wifuza kuri ibyo bibazo bindi babajije? Mu by'ukuri twari twabishubijeho, ariko uramutse ushatse kugira kandi wongeraho wabikora mu gihe ndiho nshaka izindi za audio.
Yenda ntakuruhije wakongera ukambwira yenda ibibazo mu ncamake.
Ibibazo ni nk'aho bavuga nyine kuri ayo maperereza wabivuze, amaperereza yimbitse basabaga yarakozwe mu by'ukuri. Waba ahubwo basaba uti mbese mwabadamu uwo mugore w'intwari mwebwe, ko njya numva hari intwari zindi muvuga zikinariho, mwebwe mwiteguye gukora iki cyo kugira ngo izina rye ryere kurekerwa gusa FPR DMI? Mu by'ukuri ibikora nta rukundo ari ku nyungu za politiki. Mbese umudamu wese utumvira amahano yabanje kuvugwa kuri uwo mudamu mbere yo kugira ngo bamugire nabi, minisitiri w'intebe wa mbere n'uwa nyuma mu by'ukuri rukiya gihugu kigize kigira kugeza magingo aya ngaya, abadamu aho bari hose ndavuga nkawo muri opposition niki bakora waba nyine wenda utangira kubakangurira gufata abadamu b'intwari nkabo ngabo bagatangira kuvuga ibigo byabo bakangurira n'abandi bakobwa kuzamera nkawe ariko bamagana n'abantu bo mu gitsina gabo bamugiriye nabi bitari n'ubwambere tibagiwe n'abari mu gitsina gore babafashije igihashinyagurirwaga nk'uko tuzabibona nagira ngo rero wenda kuri icyo kintu tube dutegura abantu gushidikanya kuwamwisha ibyo tu rwose ku muntu wese ushaka kubyumva tugiye kubigaragaza yuko abamwishe bazwi neza cyane ntabwo umubare wose uzwi ntabwo amazina yose azwi ariko ab'ingenzi barazwi ijambo ni ryawe
ndagira ngo ngushimire bariya abakoze kiriya kiganiro ngiye ndabashima kugeza ubu ndabashima ku biganiro byinshi cyane bakoze nagiye nkurikirana na kiriya nacyo uruhare rwabo rwose uruhare batanze ku budahangarwa cyangwa se ku butwari bwa nyakwigendera minisitiri w'intebe Uwingiyimana Agatha ubuhamya kiriya kiganiro mbese ubuhamya bukubiyemo buragaragaza ko uruhare rwabo bararutanze kuko no kugira ngo bibutse abantu ko icyo kibazo kitavuzwe bihagije ni ikintu gikomeye kandi byarabaye ikindi bagaragaje bashatse abatangabuhamya banyuranye kugira ngo mu kiganiro mbese hagaragaremo amajwi atandukanye kandi atanga n'ibimenyetso byuzuzanye cyangwa se binavuguruzanye biragaragara ko akazi k'ubunyamakuru baragakoze neza icyo kibazo rwose cyagiye hagaragara kurushaho ndetse ni nabyo nigeze kuvuga dutangira mvuga nti niyo mpamvu twakoze natwe iki kiganiro kugira ngo twerekane ko amaperereza yakozwe ndetse tunerekane ko abamwishe bazwi nta gushidikanya cyo nacyo turagikora bikaba rero bishingiye ku kiganiro bakoze nk'uko mpamya ko n'abandi nabo bashobora kuzabikoraho ibiganiro cyangwa bakazagira uburyo ubu n'ubu bamurika uko kuri kugira ngo kugaragare ukuri ntabwo kugirwa n'umuntu umwe ukuri ni ubwo buhamya buturuka kuri abo bantu bose bugenda bukajya hamwe abantu babikurikiye babirebye babijonjoye bakavuga bati ukuri nguko turakureba ukuri bakagukozaho intoki bati nguko na hariya rero ibyo bakoze ni umuganda ukomeye cyane umuganda utarigeze utangwa kugeza ubu ngubu nkaba mbona nk'abantu b'abanyamakuru b'igitsina gore kuba barahagurutse bati uyu mutegarugori nyakwigendera Uwingiyimana Agatha uburyo yishwemo burababaje ni ikibazo kuba abantu batabiganiraho kugira ngo bazanahanwa mu buryo bw'intangarugero umuganda wabo rero barawutanze ndacyabashima kugeza ubu ngubu ku ikindi navuga ni uko hari icyo mwarimu ugiye kumbaza
wakomeza nta kibazo
nagira ngo nyine nkomeze mvuga yuko ubutwari nk'umuntu w'umugore nk'uriya w'umutegarugori nk'uriya ugaragaje ubutwari nk'ubwa nyakwigendera Uwingiyimana Agatha ntabwo yashimwa gusa cyangwa ntabwo ubutwari bwe bwaharanirwa gusa n'abantu b'igitsina gore biratureba twese nk'abanyarwanda byari bikwiye no kureba n'abantu batuye isi kugira ngo mbese bavuge bati mu gihugu iki n'iki umutegarugori Uwingiyimana Agatha yaritanze kugeza ubwo atanze ubuzima bwe n'abantu bakabona ko ari umuntu witanze atizigamye kugeza ubwo nawe asize ubuzima bwe ikibabaje ni ukuntu yishwe bakamwica bamara no kumumaramo umwuka bagakomeza bakamurasa andi masasu yapfuye atanyeganyega ndetse bakamwambura imyenda yose bakamukorera ibyamfura mbi bakoresheje amacupa n'ibindi bakakora ibidakorwa bya bintu bigaragaza ubugome ndengakamere ikintu nibaza kinshavuza cyane kugeza n'ubu ngubu niyo numvise na bamwe muri ba batangabuhamya ikintu kinshavuza ni ukubona urupfu nka ruriya rwakorewe umuntu w'umubyeyi w'umumama ufite abana. Abantu babivuga bajenjetse bakajya ahubwo gusa naho berekana ko nawe ngo hari ibintu ibi n'ibi yakoze ngo byatumaga n'umundi yarashoboraga gupfa ngo yateguye ngo yahamagaje inama y'abasirikare bakomoka mu Butare ngo agamije kuzakora kudeta ngo yo guhirika nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Nawe ukareba ugasanga abo basirikare bavuga ngo yakoranije batari bafite ibintu bashinzwe bifatika, batashinzwe za burende, badashinzwe iki, kuba ngo abantu bakora kudeta, iyo kudeta bari kuyikora bayikora bashingiye he? Iki noneho wanakurikirukana n'abo basirikare bavuga bakomoka muri ako gace, ugasanga ab'ibikonyozi mu bakomoka aho ngaho iyo nama bavuga ntayo bagiyemo. Bityo rero ugasanga ibyo abantu bashingiraho berekana ko uwo muntu n'ubundi atari mwiza, atari yakoreye igihugu neza, yari yashatse imeze kugambana ngo umukuru w'igihugu. Ugasanga ni ba bantu bamara kwica abantu, noneho bamara no kubica ahubwo akaba ari nabo bashyiraho n'amakosa y'uko banapfuye. Ugasanga ni ukwica umuntu ukamubyinagira yapfuye, ugakomeza no kumutoba no kumutobanga, ndetse na memoire y'icyo bita memoire mu Gifaransa, mbese no kuba umuntu yamwibuka no kumwibuka nk'umuntu, nabyo ugashaka gukomeza kubyangiza. Numvise ubuhamya bwatanzwe n'uriya musore tuna Kigwari abutanga nyuma y'imyaka 20 n'ingahe ibyo bintu bibaye, akabivuga nta mususu, kandi avuga ati nari mpibereye ndi umwofisiye. Hari n'ahavuga ati twaramwinjiranye turamujyana, nyuma akavuga ngo yagiye ahura ariko nyamara akavuga ati twaramwinjiranye turamujyana. Ugasanga nyine nawe yemeza ko ibyo bintu yaranabirimo, uretse ko n'uwabisesengura cyane yagaragaza yenda n'ubuntu mwanyuze gushyiramo nk'amajwi ye, yenda twayaheraho twerekana ukuntu afite uruhare rukomeye cyane muri urwo rupfu, ku buryo urwo ruhare natanajyanwa mu rukiko, amateka azazirikane ko afite ku buryo rero uwo muntu utanga ubuhamya nyuma y'imyaka ingana itya ntareba ukuntu umuntu yishwe akari akageni ari umubyeyi, ntatekereza ati iyaba ari mama cyangwa ari umugore wanjye cyangwa ari mushiki wanjye wakorewe biriya, ntanabireba ibyo ntagire n'icyo bivuga nk'aho bitanabaye. Ikindi akirenge akarahira akavuga ati nta mujepe n'umwe nahabonye, nta bajepe bakoraga hariya, nyamara akivuguruza akavuga ati mu bantu bamuzanye bamukuyeho rero yihishe, ari nabo nasanze bamushakashaka bamubuze bari bayowe na Majoro Kabera, nyamara Majoro Kabera yari umujepe abantu bose barabizi. Uwo Majoro Kabera akaba yaravuye, nabyo tubonye umwanya muri iki kiganiro twabivuga, nitutabona tuzabivuga mu kindi kiganiro, yaravuye w'ubwe kwica Kavaruganda w'ubwe we n'abasirikare yarayoboye, yaragiye agera kwa Kavaruganda aramujyana hamwe n'umugore n'abana arabajyana, ndetse na Kavaruganda bari bavuganye kubera ko Kavaruganda yigishije Kabera, yaramwigishije, noneho arabajyana avuga ati turagira ngo utajya kurahiza abaministre n'abadepite. Ageze mu nzira abwira umugore n'abana ati mwebwe nimuvemo, aramujyana hashize umwanya arongera mugarura baramurasa mu rugo baramwica. Nyuma bajya kwa Banza Murambaho n'ahandi. Uwo muntu ahishwe abanyapolitiki bose kiriya gihe muri kiriya gitondo yarahagaragaye cyane cyane kwa Kavaruganda, kwa Nzamurambaho no kwa Gata. Undi akavuga ati nta mujepe n'umwe nahabonye. None se uyu musubiriye tonda Kigwari yego ubugwari ni ikibazo gikomeye cyane ku muntu, kuko ubugwari butuma n'umuntu akavuga ati nari mbazi, ariko akavuga ati nta mujepe n'umwe nahabonye. Birumvikana rero ko nyine urupfu nka ruriya rw'uriya mubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, si ikintu abategarugori bonyine bagomba guhagurukira, n'abagabo natwe ubwacu, kugira ngo umuntu w'umutegarugori yicwe kariya kageni yanapfuye akomeze gushinyagurirwa, ndavuga cyane cyane aho ngaho yari yiciwe. Yenda nitwumva ubwo buhamya bw'uwo muntu turabuheraho dusobanure ibyakurikiyeho kugira ngo yenda n'uruhare rwo mu majoro kabera narwo rujeho gusobanuka
ka twongere twumve uko abadamu bo kwikondera Vestina na Vestina na Nyesi babajije uwo kigwari uwo wise kigwari ndetse nibutse yuko yari yanasabye ko amuhindure ijwi rye barikora ku buryo ritumvikana biranagoye kugira ngo wumve ibirimo uretse ko twihaye rwose umurimo wo gukora transcription wo kwandukura ibyo yavuze ku buryo hamwe na hamwe wendaho inshuti zacu ziriho zitwumva zitabasha kumva neza dushobora kubasomera tukababwira ibyo yavugaga cyangwa se bimwe na bimwe tukazabikora mu kiganiro gitareka yo twumva ko abadamu bamubajije
uwahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda twabajije arasa n'uhamya ko umuserja warashe madamu Uwiringiye Imana gato amasasa atatu atari umusirikare w'u Rwanda twashoboye kuvugana n'umwe mu basirikare bari muri SM bahuruye kuza kureba igihe humvikanaga induru zivuga ngo nguyu turamubonye yabonye iki
ubwo ugiye babaguhaye ibyo wabikeneye byose
nari njye mbivuga mvuga icyo nje kureba ahita yakira telefoni numva aravuga ati wi madamu Premier Minister kuri ibyo ntacyo byari byakagezweho cyane arangije yambwiye ati ushobotse ndasohoka ndangije arampamagara mu gapapuro ariko mbona ahamagaye sinarize umuremyi Jean Marie Vianney amuha amategeko ntabwo njye nayirebaga ntabwo no ayumvise ariko uko muzi twarabisikanye ajya mu biro nanjye nsoma ubwo rero njye icyo nashakaga kwari ukugera i Kigali tukarambwira ati gerageza ugere kuri SM hari amahugurwa ari yaje yagombaga kwabera y'iminsi ibiri y'abajandarume bo y'abafisiye bamwe na bamwe abaresiperezantative b'ibigo mu gihugu cyose arambwira ati byanze bikunzira habona transiporo ishobora kukugeza muri mike yawe ubwo njye narakose nsanga koroneri nyiri manzi hanze n'abagiye mu nama kuko bari bahamagaje inama y'ikigaraganya kubera n'ikibazo cyabaye y'abakuru bose b'imitwe y'ingabo yagomba kubera muri SM ndamubwira mbisaba ndababwira bambwiye ko ushobora kuba ugiye muri SM yongeye ko naza kubona transiporo arambwira ati jama kakinda ndeje iki ndeje kuri SM nsanga abantu ari kuvuga nsanga abofisiye benshi barahari barahagaze hanze baravuga bati yo urabizi abantu batatu twose twababuze Premier Ministre abanza ntibatapfuye ntibatahuze sindi njye ndababwira ariko inyuma yanjye ubwo ariko ako nsindutse gato n'uko bivuga ntuzahize umuremyi sinakiranyije umuremyi yaje arambwiye ati mufurebise ndamuhaye ati ni byiza ati njyewe ngiye i Kigali yatari ariko bampaye misiyo ngiye kwevakura Premier Ministre yarafashe abajandarume na n'icumi kugera ageze ya koroneri aza ameze nk'uturi inyuma ariko harimo gisa yambiranye we ntabwo yapfuye kuko ashobora kuba agihari gukora ikiba nyibanye ni imodoka ituje nyuma ije kumwevakura ku mategeko ya koroneri navuga menshi ubwo ni gutyo noneho bayibonye baramuhagarika abafisiye benshi bari kuzunguruka aho ngaho ariko nibukamo harimo Majoro Kabera harimo na Kapiteni Ndagijimana na Sureti na Salvato na Sureti na Mugenzi Neema na Jenzi ko tutwaranye muri nzira benda mu mwanya barabonye iriya nicyo kimuza bumbeje ati noneho ari hano hafi njyewe rero narangije kujya mu Kiga muri SM ngo ndebe mushishikajwe na transiporo ngiye kumva numva kirakanya numva barakomereye ngo uhite uramuzana
nongeye nshimira mu ikondera rwose uwo suriyotena utavuga izina rye ndetse wasabye ko ni ijwi rye ba barihindura arivugira ukuntu yamenye yuko uwo Bizumuremyi nyine agiye kuevakiwa Premier Ministre wari umaze guterefona koroneri bavuga menshi noneho koroneri akamusaba gusohoka kuko yari yaje ubundi hari ibyo yari yaje kumusaba uwo musuriyete na Kigwari noneho ati usohotse kugira ngo nyine abashe kuvugana na Premier Ministre ariko hagati aho ngaho agombe ko yarashinze n'ugutwi ikindi cyo harabaza kuvuga yuko biza umuremyi uwo nguwo ngo bari bariganye yasohotse akambwira ati sindi bugutware ngiye muri intervention précise yo kwevakwa premier ministre no kuvuga ko yo kumuhungisha mu byukuri itereye mu gutwi ageze muri SM ajyanye na Colonel Nyimanzi abibwira aho ngabo bariho bamushaka bashaka nyine premier ministre bamuhiga nk'uhiga impongo kuri SM nyine abo ngabo bose arababwira ati kuko ngo bariho bashidikanya avuga ngo minuari ya mutwaye atoya ati imodoka ituzi inyuma yo twiganye nyine uri ya Suriyete na Bizumuremyi bamutumye kumuzana niba bamutumye kumuzana rero kuvuga ko ahari wari wabivuze 6 PM ariko bisubiremo kugira ngo abashidikanya kuri gahunda zari ziraho ngaho ibi gushidikanya bigende bivaho ijambo ni ryaho
icyumvikana kuri ibyo ngibyo nuko nyine uwo mutangabuhamya uwo Musuriyete na Kigwari yageze hariya kwa nyine ku irembo ry'urugo rwa nyakwigendera asanga mu bari bahagose harimo uwo Major Kabera na Kapiteni Ndagijimana n'uwo Musuriyete na Sabiti na Suriyete na Ngizwe n'Imana noneho kandi akaba yaraje abaha amakuru ababwira ati nzi ko akiri hano kuko Suriyete na Bizumuremyi niwe bohereje kuza kuhamukura niwe ubimbwiye bikaba byumvikana nanone ko uwo Suriyete na Bizumuremyi nk'umuntu w'umwofisiye wari woherejwe mu butumwa bukomeye gutyo kuko perezida wa Repubulika yari yapfuye undi muntu muri leta wari ukomeye yari minisitiri w'intebe akaba yoherejwe mu butumwa nk'ubwo ngubwo nawe akabwira uwo nakwita umuhisi n'umugenzi ati singutwara kubera ko ngiye mu butumwa bwo kujyana minisitiri w'intebe birumvikana ko nawe yari afite umugambi utari mwiza niba se atari ubuswa bukomeye cyane yari afite nawe ati ngiye gukura hariya minisitiri w'intebe ikindi kigaragara tuza kuvugaho cyane tutanabona umwanya tuzakigarukaho mu biganiro bitaha kuba perezida wa Repubulika yari amaze kwicwa hanyuma muri leta muri mukuru yari minisitiri w'intebe ugasanga igisirikari ntabwo gihagurukije imbaraga zose zishoboka kugira ngo uwo muntu nibura kimuhe umutekano ahubwo hakaba ikintu cyo kwitana ba mwana nk'uko nabonye nyine mu buhamya buvuga bwa buriya General Major Ntibiragabo aravuga ngo yizeye daleri ngo ubundi yishinga ibyo bavuga menshi ngo kandi ngo bavuga menshi ntabwo yatabaje ingabo ngo azibwire ko akeneye ubufasha ariko nanone bakibagirwa ko nabyo buhamya burahari buhamya butagibwaho impaka yuko Colonel Bagosora mu by'ukuri wari wafashe igisirikare yari yafashe igisirikare ku buryo ku itariki 6 n'injoro ku itariki 7 kugeza ku itariki 8 niwe wari ufite ubuyobozi bw'igisirikare n'amanama y'icyo bise ngo comité de crise niwe wayakoreshaga niwe wavuganye cyane na ba General Dallaire bari bashinzwe ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda niwe wavuganye n'abanyamahanga n'abadiplomate abantu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda kandi baganira ku kibazo nyine cyicwa rya Habyarimana n'ikigomba gukorwa kugira ngo igihugu kigire amahoro n'icyo ingabo zagombaga gukora niwe waganiriye nabo bose kandi no mu rubanza rwe nawe arabyemera ko koko ubwo bubasha yarabufite yasabwe inshuro zitabarika ko yavugana na minisitiri w'intebe ubwe arabyanga asubiza ko ngo minisitiri w'intebe abaturage ngo ntibamukunda icyo ni kimwe mu byo yasubije icya kabiri yaravuze ngo ari mu ishyaka rya UDPR icya gatatu yaravuze ngo yakoresheje amanama yacagamo ibice abasirikari hari n'ibindi yavuze ariko Musuriyete na Kigwari mu buhamya atanga nyine aravuga yuko amatwi yari yabanje koko kandi amakuru yazanye yaraje arayatanga ayo makuru abingira akamaro mu kugira ngo uwahigwaga nk'uhiga impongo ashakishwe uruhindu kandi afatwe yicwe ku buryo anicwa na ubwe aremeza ko yishwe ahagaze aho ngaho abyirebera n'amaso ye.
Reka dukomeze twumve Suriyeta na Kigwari.
Hari gukomera kuri kurasa bisekeje yari hafi ya station baraza bamusubije kuko yari atuye hakurya ya SM ariko ku muhanda ureba posi noneho bamuzanye bamwinjiza ugomba twese twarahuye duca mu rupangu rwa korohende ngeyina turi kujya guhura turi nk'abasu bafise nk'umunani turagenda tugera ubwo bakabera na sabate na kasenda Bizimana Tomasi bari bari kumwe nawe turageze dusanga batagiye kumubwira bati kuki agiye kwihisha kandi igihugu cy'ubucuruzi aravuga ati rwose mumbare mu gice mu ntwara ibintu byose ndabibabwiye aya niyo magambo twahageze ari kuvuga hajuru dufite umusirikare numva zenge ninde niba icyo nabonye kubera umusirikare ahita avuga ngo turamuka abaraguze abaramurasa ku kazi ahita avuga ngo ubundi se byari mugaragara turashimye bari mu gishanga yacu abandi ikabera mera nk'umusimbukiye ubwo njye njye barangiye ati se turi kwa mama jo twamurashe mu maso amaraso atatu amasaso atatu ubwo njye kubita hasi noneho tumera nk'ababuze none icyo dukora ku kazi
ngo kabera ngo amaze kumurasa ngo yabaye nk'umusimbukira aha ngaha inyuma ko umuntu se uwo muserija banabeshya ko ataje kumenyekana ni nka biriya mbese by'abishe rwigara n'ubu bagitegereje bagifite igihunga ngo asa n'umusimbukira wafata ijambo mbere yo kugira ngo dukomeze ijambo rigufi cyane Sixbe
icyo nasobanura aho ngaho nuko ibyo avuga ngo yabaye nk'umusimbukiye ubwabyo kuba Majoro Kabera niwe musirikare mukuru wari uhari mu basirikare bose bari bahari muri ba ofisiye 14 bari hariya niwe mukuru wari uhari yende iyo mvuga 14 hari ubuze avuga ngo ni bandi hari abazanye na Kigwari barabufikiye nk'umunani hakaba Majoro Kabera hakaba mu kapiteni Ndagije Imana hakaba na Sabato hakaba na Ngizwe n'Imana hakaba na Bizumuremyi hakaba ndetse na Bampore Ndore abo bose bari bahari hari n'abandi ku buryo rero abo basirikari bose bari bahari umukuru muri bo yaruriya mu Majoro Kabera niwe mu by'ukuri wazanye Uwiringiyimana Agata amukuye aho yari yahungiye amuzana aho ngaho anatangira kumubariza aho ngaho nk'umu majoro niba yari mu butumwa yoherejwemo nk'uko tuza kubyerekana iyo aba yasabwe ko amushyikiriza ubuyobozi muri hejuru ntabwo ari kumubariza aho ngaho ngo amwicaze amubaze azi kuwabaza akiri minisitiri w'intebe ntabwo ari kumwicaza aho ngo atangire kugira ibibazo amubaza kuvuga rero ngo haje umuntu ngo arahuruduka bataza ahaturutse ngo araza ngo baramurashe ubwabyo nta n'icyo bivuze nta n'icyo byongereye kubera ko igisirikare uko gikora ntabwo igisirikare kireka igisirikare cy'abasazi igisirikare kigira uburyo gicungwa n'amategeko agira uburyo yubahirizwa n'intwaro uko zikoreshwa icyo nge nahamye nuko ndebye ukuntu Agathe Uwiringiyimana amaze kuraswa ayo masasu kandi sinayo gusa uwo mugabo avuga haranda atavuga kuko n'umutima baraharashe bamurasa n'ahandi ku mubiri hafi ya hose barajemo amasasu ibyo bimaze kurangira uwo mu majoro Kabera asigaranye umurambo kuko abo muri SM yarabwiye ngo nibagende n'abandi arabwiye ngo nibavaho bagende baragenda asigarana n'abasirikari be asigarana uwo murambo nyuma ubuhamya kugeza igihe umurambo yawutangiye ngo bawujyane aho bawujyanye i Kanombe uwo murambo wari washinyaguriwe ndetse ku buryo no mu gitsina bari bajombyemo icupa yari ririmo kandi ibyo byabaye uwo majoro ahari none si uwo majoro tuve ko ahari haje umuntu koko ngo uturutse iyo bataza akaza akaba ararasha ako kanya kuki noneho we yahagarariye ibikorwa byo kugira ngo bamwice urubozo bashinyagurire umurambo bawukorere ibya mfura mbi bigeze aho ngaho ahari ari umu majoro mu ngabo z'u Rwanda noneho uwo muntu akaba avugirwa n'ikigwa aravuga ngo yabaye nk'utunguwe ngo asa n'umusimbukira none se ubundi gisirikare nuko gikora waramwe ko nabivuga mu magambo avunaguye mbahendekeye aho ndaza gukora
urakoze cyane reka dukomeze reka twumve kigwari nanone aho akomeza ari manganya
arasuye cyakibuga ibyo cyakora nibuka ko kabera yarafite agakarine kwenda hasi kikora bavuga ngo barambiye agata ku twebwe rero uko yamaze gupfa nta kintu twari gukora ngo uwo twabaye nk'abasubira muri esitere mu gihe twumvaga tumeze nk'abacanganyike I was like, ashaka no kujya mbivuga kera byo kuvuga ngo hari umuntu watanze amategeko wa kimwe cyangwa gatatu yaba abo bantu cyangwa abategetsi ni impamvu zabo za politiki ariko umusubiza sena kugira ngo arimo yiyimike yaba ari mu bacu kuko niyo yari imaze kwivangavanga harimo n'abantu baza tukaza kuvumbura ko hari abantu bambaye tonera ari abantu b'inkotanyi sinari kubwira ariko nta imitera nuko niyo yari kuza mukuru wa senshi wa efuperi ntabwo yari umusitsi kandi nta shusho ariwe hari n'abasirikare kuri efuperi amaze ari mu bajyanama babarije umuntu kuko yari yambaye ingofero y'umukara icyo nzi rero amakuru nzi ntayo ngaje
nyuma y'imyaka 24 irenga uwo yita ngo ni sous officier ngo wahubutse agakora icyo gikorwa nta zina rye avuga nta n'abandi bavuze izina rye nagira ngo ugire icyo uvuga kuri iyo ayo mateshwa avuze nyine ku kuri manganya
mu by'ukuri giye numvise nanumva n'iki kiganiro nkumva ibi byasubiriye tunakigwari nyine byasobanura giye byanteye isoni igisirikare avuga kuko abavuga ni abasirikare igisirikare avuga igisirikare nka kiriya cyatsinda intambara gite ugasanga nk'abo ba kigwari ni ba bantu birirwa baduhira ubu ngubu ngo barashaka gukora urugamba barashaka gukora ibiki n'ibiki
ubu ni nka jenerali ubwo ari suriye tuntu wenda ni jenerali
ubu wasanga amaze kuba jenerali uretse ko numvise ko ngo ari amapeti yayahabonera igisirikare nk'icyo gikora gityo cyatsinda intambara gite koko yewe iyo numvise biriya nyine numva rwose binteye akantu nkibaza nti abantu abanyarwanda kiriya gihe cy'intambara ndavuga mu ntambara ya leta y'u rwanda icyo gihe yarwanaga na efuperi inkotanyi abantu baravuga bati leta y'u rwanda ifite igisirikare ariko icyo gisirikare ni abongabo nk'abongabo nyine ba kigwari ni abongabo kigwari ariho avuga n'iyo mikorere yabo bari gutsinda intambara bati ese ubu batsinda intambara bati yewe n'icyo ngicyo nibaza cyane cyane iyo numvise nk'ibyo ngibyo avuga hanyuma ahandi avuga nyine ati amaze kwicwa ntacyo twari tugikora aho ngaho yaratubwiye ati ni mugende birumvikana ko cyari cyabajyanye cyari cyarangiye abandi basigara bashinyagurira umurambo ariko nubwo agerageza gusobanura ibintu byabo no kubahishira cyangwa no kubyoroshya avuga ati uwarashe ntawamenye yaturutse yahurudutse yaraje ararasa nta n'uwamenye uwo ari we hanyuma majoro kabera yaramusimbukiye nyine abantu barapfapfanya bati mwihore n'ubundi byarangiye yamwishe none se uwo majoro uko ari we uhagarikiye ibyo bikorwa by'urukozasoni by'ubunyamaswa uwamurashe nibe nawe isasu byaramwishe nibura ntabwo ibyo by'ubunyamaswa nibura ntabwo byakozwe kereka niba yenda kabera yarifuzaga ko ibyo by'ubunyamaswa biba ari byo bibanza akaza kuraswa nyuma kuko n'ubundi n'abandi bose kabera yari yagezeho muri icyo gitondo yari yasize imirambo
reka dukomeze twumve kigwari kiriho audio ya nyuma ya hafi 3 minutes noneho dusoze tuzagaruka kuri iki kigano kuko hari byinshi byo kuvuga ndetse n'ubuhamya bwa Kigwarungu ubwo ntabwo turaburangiza tuzavuga kuri byinshi mu kigano gitareka nshyireho akandi ka
kawuri nyuma gatoya ugenda usobanurira wowe wavuye ku Kacyiru uragenda ujya muri SM ariko ubwo urumva ko wavuye ku Kacyiru ku itariki irasa naho yari igiye kumweva iyo modoka yari ibaje inyuma yari y'u Rwanda
yari kamyoneti itukura ivuye mu kigo cya Kacyiru irimo Sureti na Bizumuremyi n'abajandarume
kuki se watekereje yuko iyo modoka igiye kuevakiwa premier ministre
uwo Bizumuremyi twareganye niwe wari umaze kubimbwira twahuye avuye kwa arambwira ati ngewe nangiye mu mujyi ariko sinakujyana kuko ngewe ngiye muri mesopresi kiye kuevakiwa madamu premier ministre
ye ubwo yavuye ni umujandarume wavuye ku Kacyiru agiye kuevakiwa madamu Uwiringiyimana
yego
none ubwo wowe rero uravuga uti nyamara imodoka ituje inyuma igomba kuba igiye kumureba hanyuma hakurikiraho iki
ubwo ni nabo ngabo barirukanse kuko barirukanse baragenda bajya kuri hari bari weriri kuri minadesi ubwo urumva iyo modoka yazinjiraga zabanza kuhagarara bakabajyana abo rero barirukanse bajya guhura nayo ngo bamubaze ariko yanze kubabwira
bagiye guhura
na
niba koko agiye kuevakiwa madamu Uwiringiyimana
noneho ariko rero akabura ngo yangwara amuge bakibaza aho yaba agiye bamwangira guhita nirwo bavuze bati noneho reka dufate aya mazu ari hano hafi niba ariho yaraje nuko ari hano
Sixbert ibyo wari wabivuze nyine urumva ukuntu Kigwari yaje akamena amabanga nawe yari yamenewe mu by'ukuri ku buryo butari bukwiye bisa nk'aho ari byo byatumye mu by'ukuri abo bishe abo bagome bari bakuriwe kuri terrain na Major Kabera uwo nguwo ariko umukuru Kizigenza yari muri SM aho ngaho wibutse Sixbert turo turasoza unasoza rwose wibutse yuko aho ngaho muri SM hari inama y'abakuru ba za unite zose zo mu gihugu ndetse harimo na General Dallaire icyo gihe bagosora urashimutse nyine wari washimutse ubutegetsi bwa gisirikare niwe wari ukiyoboye igisirikare mu yandi magambo aho ngaho abantu abishi babagosora bariho bica abanyapolitike hirya no hino bakica na nyakwigendera Uwiringiyimana gata hari nko kuri metero 200 zaho iyo nama rero ibera ndetse uwo Kigwari nkuko tuzabibona baragiye nyine bariho bivuga kuko ayo masasu abari muri ayo nama bari muri iyo nama barayumvise baranasohoka ngo inama rwose irahagarara inama nyine y'umutekano dore ko igihugu cyari kigeraniwe niba wibuka neza Sixbert General Rusatira mu buhamya yatanze ndumva rugahariye mu Bubiligi mu rubanza rwa rw'umwicanyi Major Ntuyahaga muri urwo rubanza yaranavuze ati nari nakomeje mpatana kugira ngo bagosora atafata ubutegetsi nyine ngo atube igihugu ahangaha ndetse aba ofisiye benshi baramfasha bituma dushyiraho n'undi mu chef wa état major atari ko murese mumaze kubona bishe ministre w'intebe numvise koko bangize ikigo ryi ibyo navugaga byose mu byukuri bagiye babikwepa ikindi cyo ngusaba kwibuta nuko bagosora no muri iyo nama zose muri izo nama kuko hari ebyiri bari bari bakoze ninjoro imwe muri SM indi muri nako ebyiri muri état major muri état major imwe mu masaa yine z'ijoro indi mu masaa munani z'ijoro aho hose bari kumwe na General Darere muri ayo manama wongeho iyo yabukeye nyine igihe bari bica uyinga imana agata bagosora yari afite radio bakoze kera nyine mu mugambi w'ababisha bari bafitanye na babo mu kazu abo muri MNDCD yari afite radio privé nako itari privé parallèle iye itari mu itanyura muri état major itanyura n'ahandi hose radio ituma ari we ubasha gutanga amategeko muri garde mu garde présidentielle no muri mu bakomando ba unité paracommando y Kanombe ndetse na bataillon de reconnaissance ibyo rero nibyo byagakoze muri ayo mahano yo kwica abanyapolitike no guhekura igihugu icyari kigamijwe ko ari ukubuza inyana yo tube tuyisubizanya urayagenda ubivuga nawe kwa ari ukubuza ministre w'intebe agatuwiringa imana kujya kuri radio nk'uko yari bisabwe na General Darere nk'uko yari bisabwe na Roger Bobo wari ukuriye General Darere bose bavuga bati amasezerano yarusha agomba gukomeza kandi uyakuriye muri kano kanya n'uriya minisitiri ugomba kujya kuvuga ijambo kuri radio icyo bagosora rero n'abo bicanye nyine bari munsi ye bari mu kumabwiriza yo barimo bakabera n'abandi bariho bica bati turabicaho bose ntawe uvugira kuri radio bityo ntawe uri bubuze abaturage kwicana cyangwa abaturage kwica abandi ngiki cyari kigamijwe rero nk'uko twatangiye tubivuga ariko tuzabigarukaho ku buryo burambuye ijambo ni ryawe
ya urakoze koko mata ninjoro nabonye ubuhamya bwinshi cyane nyine bugaragaza ibyo bagosora yakoze muri iryo joro nawe ubwe n'ubuhamya ubwe yitangiye hari ibyo yatanze mu rukiko hari n'ibindi byatanzwe n'abandi bagiye babonana nawe muri iryo joro n'abavuganye nawe nyine harimo n'abo ba Daleri harimo hari na ambasaderi David Rawson umunyamerika hari n'abandi bavuganye n'abagosora muri iryo joro bose nyine bagahamya neza neza uko amasaha yagiye akurikirana ibyo yakoze muri iryo joro nawe ubwe akaba abyemera cyangwa se bimwe akaba ataranabihakanye mu kwisobanura kwe mu rukiko koko yari yafashe igisirikare yari agifite niwe washoboraga kuvugisha abayobozi b'ingabo nyine abayobozi baza b'imitwe ya gisirikare inyuranye wenyine niwe ufite ubwo bushobozi afite n'uburyo ashobora guhita bavugisha kandi kuko yarabikoze nk'uko bikomojeho ubuhamya burahari bufatika yuko yashobora guha amabwiriza abantu bari bashinzwe ingabo zarindaga umukuru w'igihugu cyangwa se ingabo z'ikigo kiri n'umukuru w'igihugu n'iriya batayo y'abaparakomando n'iriya batayo ya reconnaissance kuko bariya koko kandi yanabahaye amabwiriza ku buryo aba ba reconnaissance barimo uriya majoro Nzuwonemeye na aribo batanze amabrende ajya gufunga ajya gukora amabariyeri no gufunga muri kariya gace ako gace minisitiri w'intebe yari atuyemo ndetse anabwira abarinda perezida bariya b'abajepe ko bafata radiyo ubwo mu bagiye abajyanye mu modoka kuri ku gota aho ngaho kwa minisitiri w'intebe agata yumva ari we wari kumwe n'ayo mu modoka baragenda bagota inzu ku buryo hari na burende nyine nk'uko nabivuze yari ihagaze hafi aho ngaho yatunze umunwa wayo aho ngaho mu rugo hanyuma hakaba na kapiteni Sagahutu aho bamariye no kuvuga ko agata yishwe niwe watumwe kujya kureba umurambo ko ari uwe koko aragenda ajyayo arongera aragaruka ku buryo rero no kubuza agata kujya kuvugira kuri radio nyine nabyo byari muri iyo gahunda kandi koko bari bakoze uko bashoboye ngo atajyayo ayo mabwiriza nayo mubayatanze birazamuka bikagera kuri Colonel Bagosora binyujije kuri iyo mitwe nasobanuye nyine hari abo ngabo bari bagiye kurinda radio kuko hatagira umuntu winjirayo hakaba nabo bari bagose ibikwiye ngo adasohoka hakaba nyine n'abandi nabo bari bafite ibindi bashinzwe byo kugenda bashaka abo banyapolitiki bakekaga ko bashobora kugira uruhare amasezerano ya Arusha aramutse yubahirijwe kugira ngo banyapolitiki mbese bicwe bave mu nzira ni hanagira n'ingufu zatuma bavuga bati tujye kubahiriza amasezerano ya Arusha bazabure n'umwe mu bantu bagaragara bari cyane cyane nk'abayoboraga nk'amashyaka atavuga rumwe na Imerene Desideri cyangwa se n'abariya bari muri guverinoma nzibacyuho cyangwa n'abagomba kujya muri guverinoma nzibacyuho yaguye yagomba kujyamo n'abantu bari baturutse muri FPR Inkotanyi abantu rero bashoboye gushyikirwa iryo joro na uwo munsi barishwe kandi bicwa ku mabwiriza icyo ngira ngo mvuge nuko igikorwa cyabaye kwa minisitiri w'intebe Agata ni igikorwa cya gisirikare yewe nabonye mu buhamya nubwo nyine tuzabigaruka mu buhamya bwatanzwe nawe reba basirikare ubwabo ndavuga ari Bagosora ari nta bakuze bose bemera ko abanyapolitiki bishwe n'abantu na bamwe mu ngabo z'igihugu nta bakuze bamwunganira baravuga bati avuga ko bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ariko akavuga ngo abantu bari baraturutse muri batayon y'abaparakomando bakaba baroherejwe mu BJP nyine abo bantu bari baroherejwe mu BJP we akavuga ko ngo nta bubasha yarabafiteho ko atari we wabategekaga bityo bikaba bisa naho nyine bisa naho yemera ko kuba atarabategekaga ko ibyo bakoze atabibazwa ariko ntabwo nawe ubwe yigeze ashidikanya nk'umwe mu bantu bari bashinzwe bari bafite ibyo bashinzwe mu ngabo ntiyigeze ashidikanya ko abo bantu barimo na nyakwigendera minisitiri w'intebe Agata bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ntabwo nawe ubwigeze abishidikanya n'aba Bagosora nabo berekana yuko ngo abo ngabo ngo nabo berekana ko cyane cyane ibyo bigaragara nko ku bantu yenda bashaka kuzasoma urwo rubanza nko mu kiganiro gitaha dushobora kuzavuga yenda se n'amapaji bashobora kubirebaho bakaba babyisomera kugira ngo basobanukirwe neza n'ibyo ngibyo tuvuga cyane cyane nko kuri ibi byaba Gusora bakareba nko ku rupapuro rwa 1049 aho yemera ko abanyapolitiki bishwe na bamwe mu ngabo z'igihugu ariko ko ngo batatumwe ngo ntabwo byari ibikorwa bya gisirikare ijambo bakoresha rero ngo ntabwo byari operation militaire ariko nanone wareba ukuntu za Burende zagiye zikagota kwa minisitiri w'intebe Agata hanyuma kugirango ko yuko yari yanabisabwe na Daleri ndetse abisabwa na Bobo banakoranye inama kuri ibyo yuko minisitiri w'intebe ari we wagenda akavuga ijambo ryo guhumuriza abaturage no gusaba nyine yuko abantu batekana ntabwo Bagosora yakoze ibishoboka byose kugira ngo iryo jambo ritavugwa radio iragotwa irafatwa hanyuma no kwa minisitiri w'intebe naho haragotwa ku buryo mu by'ukuri Habyarimana amaze gupfa icyo gihe nakwemeza nuko Bagosora bakoze kudeta yabo iza kuburiramo nko muri ubwo buhamya bwatanzwe na General Rusatira ahavuga ati twakoze uko dushoboye kugira ngo Bagosora ataba ari we uba umukuru w'igihugu kiriya gihe ati ngira Imana n'abandi bofisiye bakuru babifashamo ntibyatambuka koko ariko kuba Bagosora yarabigerageje ndetse anagenda anavugana n'abantu hirya no hino baba ari abadiplomate ari abandi bantu n'abareba muri ziriya ngabo zari ingabo z'umuryango w'abibumbye abo bose yagiye abageraho kandi abageraho avuga ko avuga mu izina rya guverinoma bamusaba ko areba ukuntu yavugana na minisitiri w'intebe arabyanga bityo kuri we akaba nyine ntabwo yamubonaga nka minisitiri w'intebe nta yamubonaga nk'umuntu mbese ugomba yamubonaga ari nyagupfa ndetse akicwa no mu buryo yapfuye nagira ngo icyo gisobanuke rwose hanyuma yenda ubwo ibindi twaza bigarukaho mu biganiro bitaha ariko kuba afite amatsiko bareba nyine ku rubanza rwa Bagosora mu rukiko rwa Arusha no mu manza z'abandi basirikare bakuru bakareba nkaho kuri za 249 bakareba naho bantu bakuze nabo bemera ko abo bisha abanyapolitiki akanavuga ndetse muri ibi bya ntabakuze kuri paragraph ubwo ni ukuvuga mbese ku murongo cyangwa se ku gika cya 690 hari havuga mu gifaransa ngo aucun des membres du bataillon paracommando qui avait été affecté à la guerre des présidentielles avant le 6 avril 94 ne relevait du commandement opérationnel de ntabakuze ubwo ni ukuvuga ko ari abavuka be babivuga muri ayo magambo nyine nkuko yari yabasobanuriye ni ukuvuga ngo nta n'umwe mu bari bagize iyo batayo y'abaparakomando bari barohejwe mu ngabo ziri n'umukuru w'igihugu mbere y'itariki 6/4/94 wari nyine yarashinzwe mbese wari mu bo uwo ntabakuze yarashinzwe ni ukuvuga nawe ubwe niko bisobanura ntabwo ahakana ko abantu bo muri izo ngabo aribo bakoze ayo marorerwa uretse ko ikigaragara nyine uriya kapiteni nakuriya majoro Kabera hari ubuhamya bwinshi cyane bugaragara bushobora kugaragara mu rubanza rw'abagosora no mu zindi manza cyangwa se no muri buri buhamya butangwa n'uyu Suretso na Kigwari bugaragaza ko yagize uruhare mu kumena ayo maraso kandi haba nyine araho kwa nyakugendera minisitiri w'intebe agata n'ahandi yari yabanje kwa bakava Ruganda no kwa banza murambaho bakaba kandi akaba yari umwe mu ngabo yari umwe ofisiye zirinda umukuru w'igihugu ntabwo rero umuntu yavuga ko izo ngabo zirinda umukuru w'igihugu zitagize uruhare muri ayo marorerwa ikindi nabonye ikindi nabonye nuko ngo nuko ku rupapuro rwa 261 cyane cyane ku gika cya 729 nanone hari ubuhamya bwerekana ko abicaga abanyapolitiki bari bayobowe na majoro Kabera w'umujepe nyine ndetse akaba yarabeshye Kavaruganda ko ngo bashaka kumujyana ngo ataza kurahiza abaminisitiri n'abadepite ko ntacyo bari bumutware kindi bakamutwara mu modoka ya kamyoneti itukura yari yanditseho MINADEF mu rubavu akajyanwa nyine n'abasirikari barinda umukuru w'igihugu bayobowe n'uwo majoro Kabera icyo ni kimwe umuntu yavuga ikindi nuko nk'umuryango nyine wa Minisitiri Rucogoza wiciwe mu kigo cy'ingabo ziri n'umukuru w'igihugu ibyo nabyo nabivuzeho ikindi nanone abantu bakwiye kumenya muri ubwo buhamya kugira ngo babikurikira bazabone n'ibyo bakurikira bifatika nuko iyo kompanyi parakomando ni ukuvuga ziriya ngabo zavuye muri ya batayo y'abaparakomando ni kompanyi imwe bohereje mu ngabo ziri n'umukuru w'igihugu ikaba yari iyobowe n'umuriyetona witwaga Gahutu abifiteho ashaka kugira mbese kubikurikira kurushaho icyo nacyo yakireba ikindi nabonye nacyo numva navugaho mbere yuko dusoza kino kiganiro ni buri abahamya bwa General Major Ntibiragabo nkaba mbona nk'umuntu wari ushinzwe iperereza mu ngabo ibyo yatangaje mu gitabo cye nuko abivuga cyane cyane nk'urwo rupfu rwa ministre wa nyakugenda ministre w'intebe Uwiringiyimana Agatha ubona rwose ukuntu abivuga ku muntu w'umusirikare wo mu rwego rwa General Major kuba avuga ibintu muri buriya buryo wibaza ukuntu nayo mapeti yatangwaga ntabwo umuntu abyumva ntiwumva ukuntu umuntu nk'uwo yari ashinzwe iperereza rya gisirikare akaba yakora raporo iteye kuriya avuga ati nabajije bariya babisamaza mbaza ba bariya mbese bariya bajandarume bari kwa Uwiringiyimana Agatha mbaza akavuga n'abandi bantu yabajije ariko ugasanga muri ubwo buhamya bwe ntacyo agaragaza yavuganye nabo bakabera ntacyo agaragaza yavuganye nabo ngabo batangaga amabwiriza abo batanze abo bohereje bariya ba majoro nzuwo nemeye cyangwa yabaje ndabizi mungu bari bajanye amaburende banagose hariya kwa gata abo bose ntabwo agaragaza ati nababajije ibi nibi dore ibyo bavuze ibi nibi ikigaragara rero nuko nawe kandi birumvikana n'umunyakazu kiriya gikorwa nubwo cyakozwe ari igikorwa cya gisirikare cyakozwe na bamwe mu basirikare ku mategeko yaturutse kwa ba koloneli Bagosora birumvikana ko nyine ikintu cyo gushyira hamwe gikomeye cyane ari kimwe mu bituma banayobya uburari banavuga ko ibintu nyine uko byagenze ari ibintu bimeze nk'amayobera ariko nabyo ukaba wavuga utese cyangwa n'ubugome bwo kugira ngo ahishe ukuri cyangwa se n'ubugome bwo kugira ngo ahishire bene wabo ku marorerwa bari bakoze ibyo byose nyine wabyibazaho ukavuga uti ngizo ingabo u Rwanda rwari rufite ngizo ingabo abanyarwanda bategerejeho amakiriro ngizo ingabo nyine zatsinzwe abanyarwanda bagakwira imishwaro kugeza n'ubu abanyarwanda akaba bari ku ngoyi
urakoze cyane Sixberry twari turi dusubiza dufasha bagenzi bacu twongeye gushimira bo mu ikondera libre Agnese Mukarugomwa na Vestine Umugwaneza aho ku itariki ya gatanu za kuno kwezi turi mu kwa kabiri bagize bati ninde wishe madamu Agata Uwiringiyimana naho twebwe nyuma y'ibyumweru bibiri uno munsi tariki ya 21 z'uko kwezi nyine kwa kabiri tutabishe ministre w'intebe Agata Uwiringiyimana barazwi bidashidikanywaho mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixberry Musangamfura nawe nshimye cyane naho ubutaha kuko kino kiganiro tuzagikomeza dusobanurira abanyarwanda kuko ikinyoma kigomba gukubitirwa ahagaragara iperereza ryimbitswe rero nk'uko maze kubyumva ryarakozwe abajijisha abashinyaguzi turabamaganye kandi tuzakomeza kubamagana